bora kama koji. Asaringa kidogo, waoneshe mikono, tupandishe mbogo.